tonyanga by'imvura y'amacumbu wabihinduye mu muba w'imigisha ndi mu rubanza ingingo zose zintaba warambura niye mana utabaro wampagaritse bwoma mu mvururu bera umugisha n'abamururiye nicya cyobo bancukuriraga ugihindura miriba ridutubiza amashinge Nacha Ugihindura Ugihindura miriba ridutubiza amashinge
Adonai.